Colite, 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 colite. Sekuzeku pheli mnyaka, mina ngingabuye ekhaya. Umntana kube yophanda mama, ngiyozama impilo engcono mama. Golide, 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 ngikuphathe ligolide mama. Golide, 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 ngikuphathe ligolide mama.
Ngiyadlozi lami nakungena noplastiki emnyama. Awushumlilizelo ingosani buyile. Sulizinyembezi mama ngithi kukhulu okuzayo. Yonke imithandazo
umdalo uphendulile.
Ujayibu makelwane
umoyise lisister lami.
We mama bengalali
ngifisa ukuba nawe.
Bengithandazela ukuthi umdala agcinele lolu suku mama. Injabulo ibhale ebusweni.
Sekuze kuphela iminyaka, mina ngingabuye ekhaya. Umntana kube yophanda mama, ngiyozama impilo engcono mama. Golide, 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 ngikuphathe ligolide mama. Golide, 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 ngikuphathe ligolide mama.
Welcome the last standing duo in SA.